fanangal do kawrital wi roobe landinibebe do yalla huntane hore darande roobe le cinema unde afrique ila mabbe yudun dawrude no jamare mali beedata yide bawde golle roobe be hore jongal do kawrital kede annarundu do cinema roobe madam mouloudi jara micitini wiide golleji kewdi na ali hejo golle ngal do kawrital arandewal
te matin fudiri beete honde e cmcn ton en film ngaji idi kolitama le janyeli fu meden gada batu meden jangina suka be golle de mi bami adi dunno wonde jamma yowtere le e is tati dum woni leydi mali niger kanyi burkina
be dadi rafi al musaddaji kabar mudum madam mouloudi jara memi hala tinare le golle o wonande kinibe cinema leydi mali
on se bat c'est pas du tout
meden kabo ko min bawi do wana ko newi fei sabi to mi kewrano kalsi fu ana uddi meden kabo ko min bawi fu yella bibe leydi mali ana heba yewde film ngaji gatted le leydi amende hore miden don miden jidi yaade yeso lihim on jihi le duube chakitiidi mi keba e jawdi sanni bawn latal sababu e juude amen mi ngada film ngaji kewdi jewtinoji yimbe e ben jidi so gonga o cinema leydi mali ha yeso
cinema malien avance
Gore de gollirde Centre National Cinématographie Mali Holti wiide cinéma jeeda kulentereji di rewbe haaja ka fi dabreji faaba yalla sefaade e be fusseni mayga rewbe mali be budi mu indi film ngaji dina worbe le duubi didi yabididi
je pense que la femme support
rewbe no wordi le cinéma le lede amendi ana moddi rewbe kanyu em latino kanyu em woni fa hamdu bernde cinéma le lede amendi al hal mo ngon le mudum yalla mo hande o wana ko boni sanni meden jidi tawede majjum fu dabereji fi he bawde latade sababu faaba de rewbe le odo golle rewbe hono worbe kanyum en du hebi jenaareji kewdi e le cinema bangal yingo film ngaji de rewbe wadi buri yede san chagal lindi burde film ngaji di worbe wadi
film produit par les hommes
ido watuji di film ngaji kewdi mujinaadi do bembe andede tama njewtinobe heybe ko war mudum en na mate e cinema mbawado kedana madam ramata mayga mu indo film la lolido ibrahim
Je ne considère pas vraiment
Min jatorta ko feyi yimbel ngado be film ngaji do beme ande to hono yimbel tewoto be fa majjinami mimi ngado film ngaji yingo am fewde e majjum ni woni golle o ana wondi yarde yeso fanaji goti wondi mi tewtata lehem ko mi kolitita e le cinema leede amendi fu e gotum edum hasindine wakati juddo kay bawde bangal bibbe adama en fa yotto yingo bangal finata wa
vraiment artistique
Hakilo Beydari Yakuba Hamani mo dental kawrute mawde cinema runde Afrique an hani kulentereji finatawa hadoji yiworo be le kabar cinema etinesere
notre objectif c'est de créer
minen ka ko min jidi ni woni itude laawi mawde latal sababu e juuda rewbe yaha yeso le dido golleji miden jidi cinema ngaji di min jaltintadi halta no nedda ko faya tono finatawa amen wordi kaindu itude to sudmare kolito wakati fu debbo yo neddo kando heddade de suudi
personne qui doit rester au foyer
micne wide pungaji kibudi mali rabbi didi so juddi holitata e lengal do kawrtal yo buri fuf film lo leddo kalibas mo daniel oro amazon de media mo maymuna kulubali e zabu mo abdullahi askofare